chi kolete mfunye mo busente obusanyu sobulamu ngenda mulongo konemu sange mikwano tunyumyemu DJ akone tukuborube tulia kuzafe chiba chive yeah yeah life is not so long if you are alive today there is this day you count. Zendia zange sinzibe Ubanteke mwakasuti Ngende nkone mkudansi Kumulimu na wazanti nanti Zendia zange sinzibe Hello mkwanoliwa Changu tulia kuzino yanguwa Yewe na londe vyange kwembiwa Maisha ni mafupi Wengi wamezama Wawezi kutazama Epu nyo tucheze dansi High five, let's dance to zine Ubukira sivu kona gane High five, let's dance to zine Ubukira sivu kona gane Teke mwakasati Ngende nkone muko dansi Kumulimu na wazanti nanti Zendia zange sinzive Ubanteke mwakasuti Ngende nkone muko dansi Kumulimu na wazanti nanti Zendia zange sinzive Sinzive Sente takumika Uyanga kenda la notereka gogo Uwali wechisele chokwe jusa Nguri kundiri Lugo ya Sinzibe.